Moja Record. Moja Record. Chini, chini fantastic.
Mina sema sipendi kuchelewa shule.
We teacher.
Sipendi kuchelewa shule.
We teacher.
We na poishi mbali kwa tusi mambonde ni kwa ngali si shwari.
We teacher.
Usini chapeta bazari na tamani kuwa isi na nauni ya gari.
We teacher.
Dukani na daiwa kwanza mimi yela sabuni. We mama yupo atamaliza na ni teacher. Isa hivi chumvi wombi kwa dirake. Mjomba yupo atamaliza na ni teacher. Isa hivi chumbi wombi kwa jirani. Ah, nikikosa hela kula mimi kwanza na waza. Na waza nisije, nisije minije. Na waza misije, misije minije. Shule ni minyende, minyende, misiende. Na waza minyende, minyende, misiende. Shule ni barawele kuna teacher jose. Ikasema mtiani wa sabati sikose. Kuwe kwanza nkikosa basi kwanza nichabwe. Shule nusipimele kuna teacher jose. Isikati tamaa kwa mgumba kashuleni. Uwe jelo la kula mweza komini bageni. Nikifika kunje sura nichabwe kwa foreni. Sipendi kuchelewa shule.
We teacher.
Sipendi kuchelewa shule. Yule kila janjo mkuda kweli. Ikama sijaja nasema kwa teacher. Lazima angalie kwenye msitari. Uwe hakikishe kama nimefika. Adiwepo teacher jose amesema msikose. Na waza niende, niende, siende. Shule ni niende, niende, siende. Mweza kwa msige, msige, minije. Na waza minije, minije, minije. Minasema sipendi kuchelewa shule.
We teacher.
Sipendi kuchelewa shule.
We teacher.
We na poishi mbali kwa tusi mambonde ni kwa ngali si shwari.
We teacher.
Usini chapeta bazari na tamani kuwa isi na nauni ya gari.
We teacher.
Dukani na daiwa kwanza mimi yela sabuni. We mama yupo atamaliza na ni teacher. Isa hivi chumvi wombi kwa dirani. Mjomba yupo atamaliza na ni teacher. Isa hivi chumvi wombi kwa dirani.
Duke beat. Duke AK47.